Pro Beats Maker.
Hey, yo, Jay!
Alhamdulillah kwa pumzi, alhamdulillah kwa chuki, alhamdulillah kwa shifa, alhamdulillah sijafa.
Asiwe ukipanga wapangui, riski ni yako wachagui.
We ukinipa misbagui, riski ni yako mischagui.
Yeye ni Mungu ajali machungu, akitaka kunipa nafungua. Uchawi machungu, fitna uchungu, yeye yote anachungua.
Nikipita kila kuna misiterezi, alhamdulillah.
Uwe tunguli mnakoroga, uchawi uchawi kuliroga. Sumu zenu kwangu mini soda, nitawasumbua bila uoga. Mjifanya mwene nyumba, nyumba umefunga, tembea na mavumba. Funguo mkononi, wema uoni, unachotaka sikioni.
Yeye ni Mungu ajali machungu, akitaka kunipa nafungua. Uchawi machungu, fitna uchungu, yeye yote anachungua.
Kila kuna misiterezi, ala.